bitse motsweding FM konka bokamoso
dumela Danny K
ke batla ntwana
ke batla ntwana
e tsapa ka borra ke batla ntwana
ke batla ntwana Mabel dumela
le kae ntate wa ka
re teng re ka kwelona
re teng ka fano
dumela Sofla
Tom Tom
o siam
ke right wena
a ele nna ke siame wa u go ya re ntula ka go ya re tsareng dipula ka go tswane
re le bogala pula pula tsala pula ya rnela mo tswane mo
okay
ine na tata ine na tata mabane mo tswane mo
hey ya
re tsela ga mona tra itumela mogote o la o ile
ya ra le bogaruri dumedisang baretsi
baretsi ba motsweding FM mo Afrika borwa ka bophara waka mitha la muitsi kwa lona Danny K Mabuse, the man with a touch of class. Kiri dumela go wena, re utlise ditsetswine le morara ka Bitcoin gore botshelo bo fetoge.
Moretsi o montle wa motsweding FM nna ke nna Sofla ke tswa go di office tsa Bitcoin.
Rona ko Bitcoin. Moretsi o montle, ra go fatlosa e bile ra go ruta gore Bitcoin ke eng e bile gape o tshwanetse go tlhokomela le go tshaba di company tse di go jelang madi a gago gona le di company tse di jelang ba Afrika borwa madi a bona di company tse di dirang ka di scam jaanong ge rona ko Bitcoin e ya rona e re tlase ga molao ebile ra itse gore ga o beeleditse madi a gago a bolokosegile ebile wena o tla bona dipoelo tse di tumedisang e le tota
Moretsi o montle wa motsweding FM fa ke re ke Bitcoin miner ke raya gore le nna ke beleditse mo go Bitcoin ebile ke fana ka maele gore Bitcoin e bereka byang gore wena o kgone go investa mo go Bitcoin.
Sofla, Bitcoin e o buang ka yone ke eng sentlentle?
Ga ke ba joetse ge. Bitcoin ne ke madi a tshwana le madi a Afrika borwa madi a tshwanang le internet ebile Bitcoin ga e latlhegelwe ke tlhotlhwa ya yona kgotsa ga e felelwe ke matla jaaka ranta ya rona ya Afrika borwa ntate Danny K.
Hey, ke matla ntwe
di poelo Danny K, di benefits tsa go beeletsa mo Bitcoin ke dife?
Ere ke bua jana mo Afrika borwa o montle moretsi o montle wa motsweding FM gore go diragetse gore ka 2016 le 2019 re bone price ya Bitcoin it go from 4000 rand to 140000 so far and a jano ge kire go wena moretsi o montle kire ha ka be wena o bieleditse ka motlase ga yona Bitcoin e ya rona
e ya rena le bo dedicate le bo mebo
botshelo ba gago buka bokwa le ka kae empa fela wena ga o sabieletse ka motlase ga Bitcoin e wa iplaya o bulaya le bana ba gago bulana society jano ge ke batla go introduce Mabel mo go lona ma Afrika borwa mo go lona baretsi ba bantle ba motsweding FM. Mabel o tlo fana ka testimony ine e le PA pele jaanong Mabel ke business person is an entrepreneur ya Bitcoin mamli
ke a leboga dumelang baretsi ba motsweding FM nna ka lebitso ke Mabel Dihangwane ke na le jara tse 26 ke tswa ke le Belabela ko Varambat but ke goletse Klerksdorp ko Matlosana so nna ke le Mabel ne ke tsena private school and la itse batsadi gore private school ya tura ke tšhelete e ntsi thata go patela school fees so ka tlogela ko sekolong ka batlana le mosebetsi ko Bitcoin ne ke bereka SPA mo officing tsa Bitcoin mo Pretoria ne e le nna ke thusang di-client ke thusang batho gore ba investe ke ba bulela di-account so ka bona gore mane di-account tsa di-client ke tšhelete tsa ngata bana ditšhelete batho ba so le nne be ke decide gore ke batlo investa ke batlo ipereka ke batlo nna mmagwebo so after 2 weeks and a half ke investile ke bone setse ke dirile more than tšhelete ke investileng ka yona gone yanong baretsi ke na le kgwedi le beke tse tharo ke investile ka mo Bitcoin and ke dirile tšhelete e ke investileng ka yona gararo so imagine le wena genke o ipereka o tshwana le nna moretsi o tloetsa tšhelete ngata Okay. So moretsi o montle if o batla go itse gore nna ke yetsa yang chelete eo e kopantse le nna magwebo wa technology Mabel go 0792364571 0792364571
moretsi o montle wa motsweding FM asiwa Mabel o le tlhaloseditse gore ena Bitcoin e motswala mosola go lekanang kang Januge, how about our copana Lerona, Remo 190, Tabasuhume Street, Bank Towers, Pretoria, Office 107. Tokomela mora tsho montla gore Saturday engwe le engwe gona le presentation ko Pretoria gona mo addressing e ke sa tsong go neela yona ka ura ya le some mo meso wena o le nkoso Shanguve hey bona mo so Shanguve ko di BB ga ke bua yana na gona le presentation e kholo e le tota e simolotseng gona jaanong ka ura ya le some le bobedi itang ka makatlana mane ko di BB ko library BB collaborate how fili mabopani station lona ba di F ba di BB di DD di J di B how fili mabopani bongotla ya mogo letla kraba itsana pepa bitcoin ba tla ba le we metse kogo ga ba tla ikopanya le rona na ke nna 10k o le boitseng mo 076 679 0283 kotsa ikopantse le Johanna mo 072 188 6640
Moretsi o montle wa motsoeding ke re halala Bitcoin halala go batla go kopana le nna Sofla ntshware mo go 071 102 4560 go tsa kopana le Nthabiseng mo go 079 151 8869
e kopanya le Tani K Mabuse mo 076 679 0283 go tsa Johanna mo 072 188 6640
Moretsi o montle ke re ga o batla go etsa madi le nna Sofla o kopana le nna mo go 071 102 4560 kgotsa o kopane le Nthabiseng mo go 079 151 8869
mo Afrika Borwa ko tlhokomela gore kana ko mafikeng a Bitcoin e na le ofisi kwa go ikopantse le Auskomotso mo 065 046 3692 le kwa Rustenburg ke ikopantseleng tate Molefe mo 082 578 4083 Rustenburg ka di
30 tate Danny K Mabel ka di 30 ke re tla re le
ko NG Church ko Rustenburg kona Bayers not there le Fatima Bayard ka ura ya le somengwe mo miso
11 o'clock
ka di 30 Rusty Dusty
itla lietse madi le rona.
Kona Bayard no day. Le Fatima Bayard ka 11 o'clock mombuso.
Yano denike motho o beletsa yang mo Bitcoin o beletsa bokae bo nyetota.
E rikwe tsana mo Africa bro wa mo retse o montle wa motsoding FM. Bo kwata si ba go beletsa madi a gago ke 10000 rand. Empa fela rona ko Bitcoin. Hona le mokgwaki o re re ke ganda re u bisa ganda ha u biele ri tse ka yona
60000
o tshwana le motho a biele ri tse wa rekileng ntlo so sofla
exactly
60000 ha u biele ri tse ka yona ga lose value ga lose matla ke ka mokgwaki reng ke matla ntwena
ganda
ha ke re ke matla ntwena ke ra ganda empa fela ga u batla fela go ikopantsa le rona kotse o batla o beeletsa madi a gago nna ke batla o beeletsa madi a gago ka motlase ga lebitso la gago me e re kwa bofelong ke be ke go neela password le username e le ntlase ga lebitso la gago gore ke tle le ga o lokogwae o khone go bona gore account ya gago e performa jang ba then ke ya o buditse gore ganda ka kgwedi ntsa plus minus 3000 rand o tla iponna yona we o tla iponna yona
re buisana le Danny K the man with a touch of class ona le Mabel di hangwane yona fana ka popa ke mo tsela go mpieno gore Bitcoin e fetotse botsolo jwa gagwe ka tselentseng yang ona le gape Sofla me re garla le go sobokanya puisana rona ka potso ya bofelo then ke king so ka ga kollang le go fatlosa ma Afrika borwa le ba re itse ba motsoding FM ka sone ka khang e ya Bitcoin
barati ba ba tle ba motsoding FM e re ke go rotloetse ke go fatlose gore jaanu wena o dirisa di WhatsApp o dirisa di Instagram o dirisa di Facebook empa fela wena ka wa bieletsa ka se ka tsona di technology tse jaanong ge ke re go wena ke re e tla go bieletsa ka motlase ga this bitcoin because this bitcoin erleng ka motlase a yona e ke engwe ya the fourth industrial revolution e le gore re bua ka yona mo Africa borwa e tla go beeletse ka motlase ya bitcoin e gore botshelo ba gago bo fetle bo fetoge wa amogele madi a mantsi e le tota ga o batla o ikopantsha le rona re mo 190 Thabo Sehume Street
Pretoria
Bank Tower Sofla
Pretoria
office 107 presentation every Saturday ka 11 o'clock ka 10 o'clock sorry mo misong ikopantsha le Danny K Mabuse mo 076 679 0283 kwaza Johanna mo 072 188 6640
moretsi o montle wa motsweding ka re konka le nna Sofla mo go 071 102 4560 kgotsa o kopane le Nthabiseng mo go 079 151 8869 ikopantshe le nna Mabel go 079 236 4571 Mabel go 079 236 4571
o se ka lebala moretsi o montle ke re 076 679 0283 kwata Johanna mo 072 188 6640
har konke bitcoin har konke bitcoin ko pana le na Sofla mo go 071 102 4560 khotsa ko pana le Nthabiseng mo go 079 151 8869
Mabel 079 236 4571
koma fikeng wi kopantsele auskomotsa mo 065 046 3692 go Rustenburg ntate mo lefe go 082 578 4083
Rustenburg
Rusty Dusty mo bekeng e latelang
next week
ka di 30
Saturday
go NG kerk corner Bayers not here le Fatima Bayat ka 11 o'clock o tla ikopantsha le baitsanape Danny K Mabuse o tla ba a le teng le ba bang the
ambassador
ba tla ba le teng
hey
mo Africa borwa
bitcoin you have bitcoin
mo Africa borwa mo re tsho mo ntle o mo tsweding FM bona kire bona kire how sabi e letse tlase ka bitcoin e wa ipolaya e tla go rona ro fatlose ro rute bitcoin e na le botshelo bitcoin
Ke matla tsena.
Are we gape mo bekeng e tlang ga modimo ya sanse a re a dimile botshelo then came Mabel le Sofla.
Re le bogile sen.
Go le boga rona ke.
Wait a minute.
Ke na ke man.
Ke mo tsedi SM. Konka. Ka moso.